Melissa. Ijombe fuliza. Umenimaliza. Melissa way. Martinegi, kiga sarlole, riso tago, salia Melissa, kia pete klole, kigo beche pondok, wai Melissa.
Melissa, ijombe fuliza,
umeni Melissa.
Melissa, I love you. Ingawa unanitesa, moyoni naumia, mauni yangu tuwajane. Meli, chame fuliza.
Melissa, ijombe fuliza. Fuliza,
umeni maliza.
Yabana we tell them fell like shizza. Huh? Big up pocket. Big up car for a rien yoga. Fulisa.
Peri tuwa chane, peri tuwa nane. Mary is my crush, Melly. Mary is my crush, Melly. Meli, chame fuliza.
Unayo DJ Kipro, amoy kato msupachela. DJ Claymo, wewe. Agoma utenchozi, weri tapchumyo. Agma shabik, tuul chibara ministers. Kumbra uni junior, onayle kichomo glea.